waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
aqlabiyadda shacabka Australia ayaa isku waafaqsan in dhaqamada kala duwan ay yihiin wax Australia u fiican, laakiin weli waxaa jira aragtiyo badan oo xun oo laga qabo muslimiinta. arrintan ayaa lagu ogaaday warbixintii 20-aad ee ay soo saartay hay-adda Scanlan Foundation, taasoo ay ka soo saartay isdhexgalka bulshada oo sidoo kale lagu ogaaday inay aad u sii korortay dadka walaaca ka qaba isbeddelka cimilada. warbixintan oo loo bixiyey 2019 Mapping Social Cohesion Survey oo sanadla ah ayaa waxaa soo saartay hay-adda Scanlan Foundation, waxaana ka muuqda in taageerada loo hayo dhaqamada kala duwan ay aad u sarreyso oo ay gaarayso 85%, iyagoo dadkaas intooda badan waa 90% ay sheegeen inay dareemayaan inay Australia wax ku leeyihiin oo ay dalkoodii hooyo tahay. laakiin inkastoo uu jiro niyad wanaag laga muujiyey dhaqamada kala duwan, haddana aragtida aan fiicnayn ee laga qabo muslimiinta ayaa aad u sarreysa, iyadoo ay aad u kala duwan yihiin jawaabaha ay bixiyeen dadka telefoonada lagu wareystay iyo kuwa iyagu su'aalaha dhanka onlineka ku buuxiyey. marka dadka la weydiiyey aragtida aan fiicnayn ee ay ka qabaan diimaha kala duwan, 21-25% dadka la wareystay ayaa sheegay inay aragti aan fiicnayn ka qabaan muslimiinta, laakiin dadka onlineka ku buuxiyey su'aalaha ayaa 40% aragti xun ka qaba muslimiinta. Professor Andrew Marcus oo ka tirsan jaamacadda Monash waa qoraaga warbixintan.
So the finding on Muslim Australians and that big difference, it wasn't a surprise the first time we did it, but
waxyaabaha aan ku ogaanay muslimiinta Australia iyo farqigaas weyn lamaana yaabin markii ugu horeysay ee aan warbixintan soo saarnay, laakiin 3 sano oo isku xiga ayaanu sameynay 2017-18 iyo sanadkan oo 19, natiijaduna isku mid ayay ahayd 3 sanaba. haddaad eegto fikradaha xun ee laga qabo kooxaha diimaha ee kale sida masiixiyiinta, buriistaha iyo hinduuga, waxay tiradaasi u dhaxaysaa, buu yidhi, 5-10%, laakiin muslimiinta way ku 4-laamaan, buu yidhi, oo waxay gaartay 40%. waxaa cod aruurintan laga qaaday 3,500 qof oo 1,500 ka mida wareysi telefoonka laga qaaday, halka 2,000 oo kale ay onlineka ka buuxiyeen su'aalaha. Professor Marcus ayaa sheegay in natiijada ay ka muuqatay walaac ah in dadku ay ka cagajiidayeen inay la wadaagaan arrimaha qaarkood marka qofku uu telefoon ku wareysanayo. su'aasha ah ma lagu takooray 12-kii bilood ee u dambeeyey iyadoo lagu salaynayo takoorkaasi midabkaaga, diintaada ama jinsiyaddaada? tiradu way sii kordhaysay laga soo bilaabo daraasadii u horreysay ee 2010-kii oo 10%-kiiba ahayd, halka daraasadaha dambana ay gaartay 19%-kiiba inay yidhaahdaan haa, waana la takooray. dadka haysta diimaha Islaamka iyo Hinduuga ayaa sheegay in tiro badan oo iyaga ay la kulmeen soocid. 40%-kiiba dadka diimahaas haysta ayaa sheegay in la soocay ama la takooray. Maxamed Al-Javaji waa madaxa dalada golayaasha bulshooyinka jinsiyadaha kala duwan ee dalka Australia. wuxuu sheegay in dareenka muslim nacaybku inuu yahay arrin ay tahay in dawladdu wax ka qabato.
should be a warning sign for all of us and especially for our political leaders to make sure that we address this issue before it.
waa inay digniin inoo noqoto dhammaanteen, gaar ahaan hoggaamiyaasha siyaasadda, inay hubiyaan in arrintan wax laga qabto inta aysan dhibaato weyn noqon. waxaan ognahay in daraasadda dhowaan ay soo saartay Islamophobia Register ay tiriyeen cabashooyinka iyo weerarada islaam nacaybka oo lagu qaaday dadka muslimiinta ah. waa inaannu hubinno inay jiraan siyaasado iyo barnaamijyo bulshooyinka laysugu keenayo oo loogu fududeeyo dadyowga si ay uga wada hadlaan waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin ee dhanka diinta iyo dhaqamada. laga soo bilaabo 2011-kii, daraasadan ayaa lagu doonayay in lagu ogaado arrinta ugu weyn ee bulshada Australia ay ka walaacsan tahay, iyadoo la weydiiyey su'aalo fara badan dadka, sida su'aalahaas oo ay ka mid yihiin: maxay kula tahay in dhibaatada ugu weyn ee Australia ay wajahaysa maanta ay tahay? inkastoo walaac laga qabo dhaqaalaha iyo shaqala'aantu markasta ay liiska kor ka gelayeen, haddana isbeddelka ugu weyn ee daraasadan lagu eegay ayaa ah tan dadku ay ka qabaan isbeddelka cimilada. iyadoo sanadkii hore 10% dadka telefoonka lagu wareystay ay ka walaacsanaayeen isbeddelka, halka sanadkan tiradaasi ay gaartay 19%. Halka kuwa su'aalaha uga jawaabay dhanka online-ka ay ka kordheen 5% sanadkii hore oo ay gaareen sanadkan 17%. Professor Marcus ayaa sheegay in sidoo kale warbixintanu ay muujinayso in aragtida dadweynaha ee isbeddelka arrimaha bii'adu ay isbeddeshay. Xamse Faarax waa nin dhallinyara oo Australiana, wuxuuna u arkaa isbeddelka cimiladu inuu yahay arrinta ugu weyn ee Australia wajahayso. Wiilkan oo 23 jira ayaa si gaara u daneeya arrimaha bii'ada, maadaama uu dhammeeyey shahaadada labaad ee jaamacadda oo uu ku qaatay culunta bii'ada ama waxa loo yaqaano environmental studies, laakiin wuxuu sidoo kale dareemayaa in arrintan shaqsiyan isaga ay u saameysay.
I'm trying to go to as many natural and beautiful landscapes that we have whilst we still have them. And try and create those memories.
Waxaan isku dayayaa inaan tago meelo badan oo dabiici ah oo qurxoon inta aan meelahaasi la waayin, si aan u abuuro buu yiri xasuus aan la qaybsado qoyskayga iyo saaxiibaday ka hor inta aanan ku waayin, ayuu yiri dhulkaas dabiiciga ee qurxoon masiibooyinka na saameynaya. Mr. Faarax ayaa sidoo kale aaminsan in siyaasiyiinta looga baahan yahay inay ka jawaabaan walaaca ay dadweynuhu ka muujinayaan isbeddelka cimilada.
The technologies do exist. They're increasing, they're getting better.
Teknolojiyooyin cusub ayaa jira, wayna soo badanayaan teknolojiyadaasi, bilba bisha ka dambaysa way ka sii fiicnaanayaan, ayuu yiri. Horumar xawliya ayaa laga sameynayaa dhanka farsamooyinka cusub iyo sida loo helo farsamooyinkaasi. Waxaa la doonayaa waa inuu jiro rabitaanka hogaamiyaasha inay tallaabo ka qaadaan arrintan oo ay danaha bulshada ku hormariyaan, ayuu yiri middooda gaarka ah. Professor Marcus ayaa sheegay in daraasadda sidoo kale lagu ogaaday in inta u dhaxaysa 75% ilaa 85% dadku ay isku raaceen in soo galootigu u fiican yahay dalkan Australia. Daraasadda ayaa sidoo kale lagu ogaaday in walaaca laga qabo heerka dadka soo galootiga ay waxoogaa hoos u dhacday, iyadoo 2018 ay ahayd 43%, halka sanadkan ay noqotay 41%. 43% dadka ayaa aaminsan inay tirada hadda dadka Australia la soo geliyo ay tahay midda ugu habboonayd oo saxda. Scanlon Foundation ayaa sheegtay in walaaca laga qabo heerka soo galootiga uu hoos u dhacay marka la eego 3 daraasadood ee u dambeeyay ee la sameeyay sanadkan 2019. iyadoo su'aasha dadka la weydiiyey ay isku mid ahaayeen daraasadahaas, waxaana ka mid ahaa daraasadahaas mid ay qaaday maxadka Lowy oo lagu ogaaday in aragtida ahayd in dadka dalka la soo geliyo ay tiro badan tahay ay hoos u dhacday, iyadoo 2018 54% ay ahayd, halka sanadkan ay gaartay 47%. Haas Dalaal waa madaxa Multicultural Foundation, ahna gudoomiyaha guddiga SBS, wuxuuna sheegay in hadalhaynta ku saabsan soo galootiga uu hadda noqday mid dadku ay wacyi fiican ka qabaan oo ay si fiican uga warhayaan.
I think there's been some excellent research, particularly the one around the Deloitte's one with SBS, where we actually showed the economic...
Waxaa jira cilmi baarisyo aad u fiican, gaar ahaan mid ay iska kaashadeen Deloitte iyo SBS-ka, kuwaas oo muujinayay faa'iidada ku jirta isku xiranka bulshada. Waxay ila tahay in dadku hadda si fiican u fahmeen qiimaha soo galootigu ku kordhiyo dhaqaalaha dalka, mana aha buyuritaa oo keliya ee waxay fahmeen arrimaha ku aadan soo galootiga iyo faa'iidada isku xirka bulshada.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.